Mbahaye ikaze ku ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Sanga uyu munsi na Gasaro Kaburaga igice cya kabiri muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Ikiganiro cy'uyu munsi Agasaro Kaburaga dukomeje gahunda yo gutanga umuganda mu gufasha imiryango y'Abanyarwanda kubona ababo baburanye ku buryo byahungabanije abavukanye n'imiryango yose. Turabafasha kumenya uko abana bavanwaga mu Rwanda bagahabwa ababyeyi babarera mu Bubiligi. Ni mu rwego rw'abana dushakisha bamaze imyaka irenga 30 bahageze. Abenshi mu bana bakuye mu Rwanda mu myaka ya za 90 nkuko twabivuze ubushize babifashijwemo n'umubirigi nyakwigendera Georges Serisha.
Ni c'est comme ça yashinze les vitrines kuko hagomba kuba institution mu gihugu ni c'est les vitrines rero.
Marie Aimable Umurerwa wari ushinzwe imibereho myiza muri iryo shyirahamwe Les Héritrines n'umutumire wacu. Nyuma y'ikiganiro twahitishije ku cyumweru gishize abatumvise badusabye kubafasha kubona abana babo baburanye
rwose turi aho ngaho bakigiye ko ari muri Belgique bamujyana. Niyo mpamvu nakomeje nyumva ko n'ubundi yaba mu Bubiligi irakomeza igishyiramo mu mutwe na n'uyu munsi ndetse agasaro kabo icuruzi niya
Anaclet Hitayezu waburanye n'umwana yareraga wagiye mu Bubiligi mu mwaka w'1992. Hari n'abandi bana baburiwe irengero mu mwaka w'1994. Ababyeyi babo ntibaracika intege nabo bitabaje ijwi rya Amerika.
Abana mu by'ukuri jenoside igihe yabaye ntari mu Rwanda nari maze icyumweru n'iminsi nk'itatu nje mu Bubiligi. Ubwo rero kubera ko hari ibiruhuko bya Pasika abana nabohereje mu Mayaga muri komine Ntyazo hari centre de sante Sabangi Theodore Mutabazi yakoragamo. Twari twasezeranye ko ibiruhuko nibirangira ko njye nashakaga kumara ukwezi mu Bubiligi azafata konje akabajyana i Kigali bakasubira mu ishuri. Ntabwo rero jenoside yabaye turi kumwe mu by'ukuri baheruka mbere yayo.
Beatrice Mukamurindwa umaze imyaka 27 ashakisha abana be. Mu mpera z'iki kiganiro ndabasaba kuza kumfasha kwakira uwitwa Marceline Kamunazi. Tumaze amezi hafi atatu dushakisha umaze imyaka 29 atandukanye n'ababyeyi be, dore ubutumwa yampaye ngo nzabumuhere ababyeyi be. Agasaro Kaburaga ni ikiganiro gishamikiye kuri muri Sanga ku ijwi rya Amerika.
Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga.
Mukomeje kumva ijwi rya Amerika ivugira Washington DC na Gasaro Kaburaga. Kubatangiye mudukurikira mu kiganiro cy'ubushize ndetse namwe mutangiye kudukurikira uyu munsi twibukanye ubutumwa bw'uwitwa Thierry Hitimana na Festo Gatarabibwa batwandikiye bari mu Rwanda, banditse badusaba ko twabafasha gushaka Lucie Ingabire ni mushiki wa Thierry Hitimana na Marceline Kamunazi umukobwa wa Festo Gatarabibwa. Mwarabyumvise mu kiganiro cyo kutumweru gishize aba bashakisha abana bose bavuze ko abana bahawe uwari ushinzwe imibereho myiza y'abana muri Home de la Vierge des Pauvres i Gatagara Marie Aimable Umurerwa. Mu bushakashatsi ijwi ry'Amerika ryakoze twasanze hariho ishyirahamwe ryitwa les Érythrines ryari rifite icyicaro ikibungo hakaba les Érythrines sake gigeze no kugira amashami muri Zaire rikorera icyangugu ryitwa les Érythrines Rushizi ndetse no mu Burundi rikitwa les Érythrines Muha ariko nkuko nabibabwiye turibanda ku Rwanda iryo shyirahamwe ryashinzwe n'umubiligi witwaga Georges Sedis Marie Aimable Umurerwa yarigeze mate dore uko yabisobanuriye
Georges Sedis nari sanswe muzi yari umugabo nsanswe mubiligi ino ashaka abana afite l'envie ou le besoin d'aider abana bamugaye amaboko
yashakaga abana bafite umuga ku maboko kugira ngo abafashe
parce que n'umugore we niko ameze akabona ko abantu bafite beaucoup de problèmes
bafite ibibazo byinshi
nuko byatangiye tuti aba igasagara ntabwo baba biyokipa amaboko biyokipa abantu bafite amaguru kimwe nk'uko nk'abari bafite handicap mentale bajyaga zaririma ariko aba maboko nta hantu bari bari bona avuga ati iyi ni dossier qui m'intéresse parce que je suis concerné c'est que ça
none se Georges Sedis mamufashaga mute kugira ngo ashobore kubona abo bana bamugaye amabuko hirya no hino mu gihugu
nuko abenshi bazaga nk'igatagara baje gushaka aid uri igatagara nta bushobozi baba bafite bwo kubaha appareillage cyangwa kubitsuka autrement kubera nari umusosiyete dosiye zose zanyuraga imbere ababyeyi banyuraga imbere dubwo njye nashoboraga kumenya uyu mugaya ha uyu mugaya ha nabibona nkababaza rero nkababaza ababyeyi voilà cyangwa aba presentateurs nkabwi hari ibi n'ibi 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 bishoboka mumeze mute c'est tout bakemera Sedis akavuga ati jyewe nzabajyana nzabashakira kwiga bose bavugaga ko bagomba kwiga adahereje baziga niyo bamara kwiga bagirere 18 ans après le 18 ans umwana afite uburenganzira bwose bwo gushaka la famille biologique cyangwa se abashaki murabyemeye cyangwa ntimubyemeye voilà eh ya venu irindi ngikubyitse itegeko cyo ntago nize droit nuko umubyeyi atarafite uburenganzira bwo kwenterizo na dara famille adoptive keretse la famille adoptive musabye kubikora mais jusqu'à 18 ans majeur l'âge majeur umwana yari afite ubwo burenganzira n'ababyeyi bari bafite uburenganzira bwo kumubwira ibi n'ibi n'ibi ese dans ce sens là ko ariho nk'ababyeyi abana batangiye adolescence nibwo kenshi batangira kwibaza ndi hehe ndi hehe ababyeyi benshi batangiye icyo gihe bagashakisha ababyeyi babo bwite kwa
ariko icyo gihe u Rwanda rwari igihugu gifite amategeko rugenderaho cyane cyane amategeko arengera abana ni ikihe kigo uwo mubiligi Georges Sedis yakoreragamo ndashaka kuvuga cadre legal ni ikihe kintu cyemewe n'amategeko yakoreragamo kimufasha gufata abana b'u Rwanda akabajyana kubareresha mu bubiligi
byagombaga guhera kuri base la base c'était la commune muri komine bakareba iyo situation bamara kubyakta je vais dire c'est acte c'est ama matéri bagomba gukoresha bakajya muri ministère je ne sais plus qui est ministère n'est pas l'intérieur n'est pas je ne sais plus aho ngaho medinye kako yabimenya plus que moi bakatanga dossier hakaba zangete hakaba tututututu
ibyo by'amategeko nza bibaza mediatrice niwe namuha nzakomeza kuganira nawe ariko muri aka kanya ndagira ngo umbwire Georges Sedis afite uwuhe muryango umwemerera gufata abo bana
ni c'est comme ça yashinze les Érythrines kuko hagomba kuba une institution mu gihugu ni c'était les Érythrines rero
les Érythrines yari ifite icyicaro mu Bubiligi no mu Rwanda
yari ifite icyicaro plutôt mu Rwanda mu Bubiligi yakoranaga na SOS Emmanuel je pense ko yitwa yitwaga
ibyo ndabishimye ubwo rero kugira ngo ashinge les Érythrines yarabitabaje na ujyamo uba umwe mu banyamuryango nibyo
oui tout à fait
urakoze birumvikanye wari umunyamuryango w'icyo kigo les vitrines cyajyanaga abana mu bubiligi kubashakira ababyeyi babarera banambwiye kandi ko ari umusosiyale igatagara ariko se muri icyo kigo les vitrines huwakoraga iki wari ushinzwe iki
ari umusosiyale wabo c'est-à-dire que nige wevare bagara situation de la famille niba hariho abana babaga bafite uko bariho umwana yaragiye mu ishuri umwana afite uko abaho mu rugo nta mpamvu nimwe wamuvana ngo wamuderasi na mu rugo hakabaho abandi rero badafite epfo na ruguru ariko hariho nk'abana benshi bari benshi cyane b'ubutuboko cyangwa b'izindi handikape nazi ariko bafite ababyeyi ikisa n'okipe aho ngo ntabwo wamufate ntiwamuderasi na
dufate urugero rwa Kamunazi Marceline tumaze iminsi dushakisha niba waragiye iwabo wahereye kuki kugira ngo wemeze ko agomba kuvanwa mu muryango we agahabwa abandi babyeyi bamurera
voilà aho niho ndi kukubwira nti il faut que mes souvenirs reviennent
ntabwo ubyibuka
umubyeyi bamaze kumenya ko hari icyo ngicyo njye cyangwa yenda ndi kuri biro umuntu akazi njyewe je parle de l'association kubera ko gatangarije afite indi solution iyo nagira mfate nkande mbesera Marcelina sinibuka cyane nafata nkande
uwo mwana ni uwo mwana wari ubaye gusa
ntabwo nibuka ndageze nyine ngo byagenze gutya ndumva we ari mu baje association imaze gukura dayenje je serai pas trop de dire mais l'essentiel ni uko umubyeyi ubye yabaga yabimenye par les autres ubye yaje kuri sosiyale gushaka imfashanyo ubye yagize gute ngiye nkabimenye nabimenye rero je faisais mes enquêtes à moi et je voyais les parents c'est une réalité tukareba igishoboka bamara kubona bati nibyo umwana yaza cyangwa nitubishaka cyangwa nitugira gute ok iyo yabyemeye rero ifari ya solimari yari akomine bakajya kuri komine situ komine na komine igakora nyete zayo ubu buzima bw'uwo mwana mu rugo komine ikazakita birashoboka yamara kuba agite icyo gipapuro cya komine bakakijyana muri minisiteri ndibaza ko ari minisiteri de l'interieur ça je sais vraiment plus sûr ibyo byose byabaye bimaze kurangira abana bakademenaja de chez eux bakajya muri eritrine bamara kugera muri eritrine serivisi agatangira na OCOS Emmanuel ngiye kwita ndumva ariko yitwaga OCOS Emmanuel ikavuga ati nge mfite famiye cyangwa sinzifite babona famiye zizaba dokuta icyo gihe nibwo abana bagendaga niyo mpamvu hariho abasigaraga igihe kirekire pasiko nta bafamiye bari bafite voilà c'est que ça ariko dosiye zose kugira ngo bave mu Rwanda dosiye yina hangaha yagomba kuba deja acte ino mu Bubiligi kwa ndumva ari uko byagendaga
hari imiryango waba waragiye gusura umbabarire ndabikubaza kubera ko ari nyakugendera ariko hari imiryango waba waragiye gusura uri kumwe n'umufasha wawe
nisoma niyo mpamvu nkubwiye ndumva ntibuka neza ahantu naba naragiye mu rugo kereka ku mayaga ku muntu witwa Gasiratoni
ariko wari umbwiye ko wowe ubwawe wigiraga mu miryango ukajya gukura nketi ukareba uko iyo miryango ibayeho
ibyo ngira ngo ubwire ni hari famiye zazaga izi bimugabozi ugakora interview ukabona rehansa nyuma z'ukuri cyangwa se ugasanga sinzi ukuri ukazajya adomisiri babyitaga visite adomisiri dayeri ukajyayo ariko hari ibindi byarangiraga sirolochamp
none se watandukanyaga gute akazi kawe nk'umusosiyali wa Gatagara n'akazi kawe nk'umusosiyali wa Reseritrine
nuko se c'est pas les mêmes cas c'est pas les mêmes situations tout simplement
muri make wari ufite ahantu habiri ukora hatandukanye
atandukanye nk'umwana w'ikimuga cy'amaguru ababyeyi baramuzanaga bakeneye kubagwa akeneye ejo nziza kwa akeneye aparisiyaje ibyo nashoboraga kuvuga nti ok uyu nguyu Gatagara iramufite abaganga bose basuzumye bakoze tout le bamwita ngo kidutuye checking kwa ndavuga ati umuntu ni uwagatagara yabari uwagatagara ushobora gusubirayo directement akazabaza byabaga ibyo yabari uwagatagara bagomba guhita bafata directement byabaga ibyo abo bana bandi rero nindi vole yagiye mu kazi nari mfite ariko katara agatagara
None mwemezaga mute umwana ugomba gushakirwa umubyeyi mu mahanga mwabikoreraga mu kanama muhuriyemo byemezwaga n'umuntu ku giti cye nka George Sirishi byagendaga gute
donc iyo komite imubwira ari Sirishi sinzi n'undi muntu nebari rukamba donc hari abantu bo mu Rwanda domedi nabose koko umugabo wanjye ari orthopediste nanjye na Serisi ndumva ari umupadiri n'umubikira n'umudomande purire no njyewe nkavuga nti dore umwana kamunazi jo kamunazi amugaye atya ameze atya ababyeyi bameze gutya la situation mu rugo imeze ityo papa ndabona ari kandida ari adoption tukazakora inama bakavuga bati ibi nibi se wo concret cyangwa se pas wo concret cyangwa se siya mefite beaucoup d'attention idosi ikakatrena ikamerita attention kugeza igihe izemererwa cyangwa ntiyemerwe
uriya musaza se wa Kamunazi Marceline namubajije impamvu yaretse umwana we kugira ngo ajye Burayi ariko we yambwiye ko yaje gatagara agira ngo umwana we aguma aho ngaho ahige umwuga wazamugirira akamaro mbese reka nkubaze ababyeyi babahaga abana hari impapuro babasinyiraga mufite ku buryo umuntu yazibona
absolument sasa ntabwo umwana ashobora kurira ntibishoboka rwose impossible na nyangoma nitungiye mu rugo akahamara imyaka itatu ari wanjye mu rugo ifare absolument arasinye ko nyina yari yarapfuye ise atazwi uwo mugabo hasi niwe wagiye gusinya kuri komini bawe sino ntabwo byakundaga ntabwo ministeri yari yashoboraga kwemera ko umwana abona le document c'est impossible
icyo gihe burugumisitiri niwe wemezaga ko umwana agenda
niwe wa mbere harya ni ishingiro sinzi la base w'ibanze sansa ntabwo umuntu ashoboraga kugenda
none amaraporo ibyo bitaga raporo sosiyale zose zakugwaga nawe cyangwa se hari undi wazikoraga
nigi wazikoraga
nta raporo sosiyale nimwe yasohotse atari wowe wayisinye mediatrice niwe namuha ntiyacyo wasinye nta cyemezo cyabe nako kageni raporo sosiyale George Sebisi yigeze ashyiraho umukono
ntabwo byakunda ntabwo komini yashoboraga kumwemerera
uti komini ntiyashoboraga kumwemerera
No.
Marie Aimable umurerwa urushinzwe imibereho myiza mu ishyirahamwe Les Érythrines niba hari amaraporo atashyizeho umukono byashobotse bite byagize izihe ngaruka ku bana warushinzwe amategeko we yakoze iki kugira ngo uburenganzira bw'abo bana bwubahirizwe tuzabireba mu biganiro bitaha
Agasaro Kaburaga
mukomeze kumva ijwi rya Amerika mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize mwumvise maître médiatrice niwe namuha ubu utuye mu Bubiligi aho yavugaga ko yagiye ubugira kabiri ibyumba agiye kuburana mu nkiko kugira ngo abana bave mu Rwanda mu buryo bwemejwe n'amategeko yabikoreraga mu ishyirahamwe Les Érythrines yari abereye umunyamuryango
harumwe numva cyangwa babiri numva twagiye ibyumba urabona si imyaka 26 irenga sinakubwira ngo ninde ariko ndumva hari umwe cyangwa babiri twagiye ibyumba icyo gihe ubutegetsi bwaho bwibanze bwarakoraga
hari bamwe batanze abana babo muri icyo gihe turi mu mwaka w'1992 mu Rwanda ni igihe kandi icyahoze ari prefecture ya Byumba cyari cyugarijwe n'intambara abarwanyi b'umutwe wa FPR Inkotanyi zari zaragabye kuri leta y'u Rwanda y'icyo gihe hari abanyabyumba benshi bari baravuye mu byabo baba mu nkambi z'impunzi muri iyo prefecture abantu nk'uko navugaga baga bamwe mu bari bamaze kumva metre niwe namuha mu kiganiro cy'ubushize bahamagaye ijwi rya Amerika bashakisha abana babo ndakira Anaclet Hitayezu arutuye mu cyahoze ari komini Kinyami ubu ni mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda ikaze ku ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Bwana Venuste Nshimiyimana.
Witabaje ijwi rya Amerika kugira ngo tugufashe gushaka umwana wawe wabuze, tubwire muri makeya uwo mwana mwatandukanye ryari.
Twatandukanye muri 1992.
Byagenze gute kugira ngo mutandukane, niki cyabatandukanyije?
Twari twarajyanye kumureresha mu kigo cy'imfubyi muri Rusurina yo kuri sosiyare kuri rekodi sosiyare y'ibyumba. Hanyuma baza kuvuga ko batuboneye umutare wo kumufata. Hanyuma tujyana gushaka ibyangombwa kuri komine Kinyama. Twajyanye n'ahandi biranga, twajyanye kuri komine Kibari biranga, tujyana yewe no ku rukiko rw'iremezo biranga. Hanyuma kubera abo babikira Nyakamwatwami yigeze kuba umuporofeseri hariya muri sosiyare, kubera ko bari baziranye kimwe Nyakamwe Antwani, bahita batujyanayo abariho byoroha kubona ibyo byangombwa.
Uwo Nyakamwe Antwani yari muntu ki?
Yari burugumesitiri wa komini Kinyama.
Hagarara aho ngaho dusubire inyuma gato. Uwo mwana kugira ngo mujye kumureresha yari umwana wanyu, yari umwana w'undi muntu, niki cyatumye uwo mwana mumufata mukemeza kugira ngo mushake umubarerera
uwo mwana? Ni umwana twari twaratoraguye ahantu bita mu Rukomo. Mu Rukomo haruguru ya sitasiyo ya esansi ihari. Hanyuma tumurera igihe kingana n'umwaka n'igice.
Iyo uvuga ngo mwari mwaramutoraguye, yari wowe n'umugore wawe?
Ni umudamu wanjye wagiye mu Rukomo agiye mu isoko asanga aryamye mu kiraro. Abantu bakoze kumufata nuko aramuterura aramuzana. Twanamujyanye n'ahantu henshi bakaduha n'imfashanyo buhoro buhoro, ariko kubera ko yari atwite afite undi mwana ahita abyara n'undi mwana, tubura uko tumureka tumujyana muri icyo kigo cy'imfubyi.
Icyo kigo cyategekwaga nande?
Cyategekwaga n'umubikira witwaga Feri Gusireni.
Ubwo urashaka kuvuga ko ari muri abo babikira bo muri Notre Dame du Bon Conseil ibyumba?
Niwe wari directrice wabo.
Umwana muramumuha, mumuhaye se yaramwakiriye araba murasinya ahantu mwandika ku mwana mumuhaye, byagenze gute?
Twaramuhaberesheje, ntabwo twari tumubahaye, twari tugiye kuhamureresha. Nk'uko n'ubundi bari basanzwe bareba n'abandi bana, hari abandi bana baharirizwaga. Hanyuma umwana umwe yamaze igihe kirekire, kuko hasize amezi abiri, baza kudufata batubwira ngo babonye umuterankunga wamutwara akamujyana.
Baza kubafata, abo ni bande baje kubafata?
Abo babikira, abo babikira.
Babafashe babajyanye he? Babajyanye ibyumba ku ishuri, babajyanye mu gipadiri, babajyanye kuri komini, babajyanye?
Batujyanye kuri komini.
Aha, aho kuri komini mwahakoze iki? Mwahuye nande? Niki cyakozwe?
Batujyanye kuri komini ya Kibari. Kuri komini Kibari badutegeka ko tugomba kumanza gusezerana. Hanyuma bamuduhayeho n'amafaranga n'igihumbi 500 ya kera cyo gukoresha ibyangombwa. Mu gihe turi kubikoresha ubwo kuri komini Kibari bari babyanze, bavuga tumanze dusezerane. Hanyuma umudamu wanjye akaba yarakomokaga muri Kinyami. Hanyuma mu gihe turi kwimuza ifishi ye kugira ngo dusezeranire muri Kibari, abo babikira baragaruka baravuga ngo biri gutinda. Batujyana kwa Nyakamwe aho ngaho Antwani wari burugumesitiri wa komini Kinyami.
Kubera ko yari yarigishije mu ishuri ryabo bari baziranye?
yari umuprofeseri waho bari baziranye.
Yabafashije ate kugira ngo umwana agende n'uruhe ruhare yagize?
Yaduhaye ibyo byemezo bya atestasiyo bituma umwana ava mu Rwanda akajya mu kindi gihugu.
None se ko mutasezeranye umwana yagiye yanditse kubahe babyeyi, ni mwebwe ni wowe Anakriti Hitayezu yari yanditseho? Yanditswe kuri nde?
Yanditswe kuri leta, kuri burugumesitiri.
Burugumesitiri Antoine Nyakamwe?
Twebwe turabishingiza. Inyandiko ntabwo baduhaye bari kugendana nabo. Hanyuma bivuye aho ngaho twagiye kuri perefegitire ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, abatumaho abo babikira. Abo babikira twari twagiranye amasezerano, twagiye no kugira ngo badufotore bajyane n'amafoto yacu aho ngaho. Intambara ihitutera muri 92 abantu barahunga bukire, nabo babikira bahungira i Kigali icyo gihe. Nuko ntitwongera kubonana kuvuka.
Ngira Emmanuel Uwimana, hari ubumuga bwihariye yari afite cyangwa se yari umwana uteye nk'abandi umeze neza?
Yewe yari umwana ahubwo natwe mubayeneza buri twari tumubahaye, twari dushatse hari no kuba twamwigabiza, nuko bahita bamujyana vuba vuba. Yari mwiza ku buryo bwose.
None nyuma y'imyaka yose nubwo bwose nibwira ko wagerageje no kumushakira n'ahandi, kubera iki wahisemo kwegera Ijwi rya Amerika kugira ngo rigufashe?
Maze kumva ikiganiro mwagiranye n'umudamu ngo wari umuntu ushinzwe gukora ibyangombwa yari minisitiri, hari
ni maitre mediatrice,
niwe namuha yavuze ko ari abana babiri b'ibyumba rero yaranze gukorera gushakira ibyangombwa leta ko byabahinduye ku buryo abana ntari washakisha gutyo, wenda n'iwacu yaba arimo, kuko twahoraga tubisaba tusaba Imana ngo tumenye ko yagira icyo yatwereka.
Ariko se abo babikira bamujyana bigeze bababwira ko bamujyanye mu Bubiligi?
Rwose turi aho ngaho batubwiye ko ari muri Belgique bamujyanye. Niyo mpamvu nakomeje numva ko n'ubundi yaba mu Bubiligi, ngakomeza mbyishyiramo mu mutwe na n'uyu munsi mbese agasarukaho icuruzi ya.
Tuzakomeza tugashake ndetse nabumva Ijwi ry'Amerika ba dufashe dushake ako gasaro kaburaga Emmanuel Uwimana wavuye mu Rwanda muri 1992 abifashijwemo n'ababikira bo mu kigo Notre Dame du Bon Conseil Kibyumba. Nubwo bwose yavuye mu Rwanda akiri muto yakaba ashobora kuba atavuga ikinyarwanda, fata aka kanya umubwire ikikuri ku mutima abatuye mu Bubiligi bumva Ijwi rya Amerika, nibabwumva ndahamya ko bazabumugezaho.
Rwanda hose Uwimana, rwose turagukeneye, turashaka kumva niba ukiriho, uburyo uriho, turashaka kumenya amakuru yawe rwose. Mama wanjye ndagira ngo Imana itumye rwose tubona uko twavugana nawe, itumubonye twahezerwa tukanezerwa cyane tugashimye Imana.
Anakete Hitayezu, urakoze cyane kuba waje udusanga ukatwitabaza utwizeye, ikano kanya waduhaye ni ingirakamaro.
Urakoze cyane, Imana ibahe umugisha cyane.
Agasaro Kaburaga.
Bamwe mu bana babaga mu kigo cy'ishyirahamwe Les Eritrines cyari mu cyahoze ari Komini Isake, mu cyahoze ari Prefecture ya Kibungo, ubu ni mu karere ka Ngoma, intara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Bahavanywe ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1994 n'abasirikare b'Ababiligi bageze i Buruseli mu gitondo ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kane 1994 babo bana harimo Lucy Ingabire bitaga madamu tumaze amezi dushakisha abari mu birigi mwumva ijwi rya Amerika niba haruza ho Lucy Ingabire aherereye azatwongerere amakuru kuyo dufite tumuhuze vuba na musaza we Thierry Hitimana tugumye gato mu mwaka wa 1994 muri uwo mwaka wa 1994 kuva mu kwezi kwa kane abana benshi batandukanye n'ababyeyi muri aka kanya ndakira Beatrice Mukamurindwa mu minsi umunana zaba yujuje imyaka 27 atandukanye n'ibibondo bye nawe yitabaje ijwi rya Amerika tumuhaye ikaze
urakoze Venice nanjye ndagushimiye kwemera kumfasha gushakisha abana kuko ni urugendo maze mwigihe kandi rutoroshye nk'uko ubizi abana mu by'ukuri Jenoside igihe yabaye ntari mu Rwanda nari maze icyumweru n'iminsi nk'itatu nje mu Bubiligi ubwo rero kubera ko hari ibiruhuko bya Pasika abana nabohereje mu Mayaga muri komine Ntyazo hari Centre de Santé musaza wanjye Theodore Mutabazi yakoragamo twari twasezeranye ko ibiruhuko nibirangira ko jye nashakaga kumara ukwezi mu Bubiligi azafata konje akabajyana i Kigali bagasubira mu ishuri ntabwo rero Jenoside yabaye turi kumwe mu by'ukuri baheruka mbere yayo
none se muri uko kwezi kwa kane wigeze ugerageza guhamagara kugira ngo umenye aho bashobora kuba baherereye
twaragerageje uko dushoboye kose turahamagara twabanje guhamagara mu baturanyi Kigali dushaka umuntu twatuma kuko kuri iyo nta telefone zari ziriyo nako nimenye igituraje hose no mu mujyi ahubwo ariko bose babaga bazifite batubwira ko ibintu bikomeye rwose nta muntu ushobora kubasha kugerayo tugerageza gushakisha abantu bari bifite bo muri kariya gace bafite nk'amazu ngo twumve niba hari amatelefone baba bafiteyo biratunanira asubiye turavuga tuti reka dutegereze nta kundi nta nkuru twabashije kumenya mu kwezi kwa kane
inyuma yaho se mwigeze hari ikintu mumenya cy'ukuntu yaba musaza wawe yaba nabo bana bari wamusigiye niba barashoboye kuva ku Ruyenzi naho bagiye bagana bahunga
nyuma yaho ubwo nyine twategereje ko Jenoside irangira umugabo wanjye rero yahise ajya mu Rwanda kureba uko byagenze kubera ko ngenzi we nzizanye yari yarangiye kandi nta gahunda nari mfite numvaga ntashaka gusubira mu Rwanda iyo ngenda sinari kubasha kugaruka ubwo rero kubera ko yari afite viza y'ubunyeshuri yagiyeyo arashakisha abura amakuru n'amakeya yamenya sibyo kubwo nyine utabonye nyine ntaho ahari gusa umwana yabashije kubona n'uwo musaza wanjye musaza wanjye nawe yari afite abana batatu ariko bato ku bange uwabonetse rero ni umuto cyane wari ufite amezi 18 mu kwa kane 1994 yaramubonye aranamuzana abandi bose kugeza ubu twarashakishije narashakishije narabajije nta muntu urambwira ngo barapfuye nta muntu urambwira ngo bariho nuko mpera mukera gati gutyo
mfata aka kanya ubwire abumva ijwi rya Amerika umwirondoro w'abana bawe ntihabura ubumva akabamenya nabo bakwiyumva bakamenya kubashaka abana bawe bitwaga gute
umuhungu niwe wari imfura ni Mudacumura Alain Flavien yari afite agasino ka Picu niko abenshi bazi mabo twabanaga i Kigali yari hafi kugira imyaka 13 uwamukurikiraga ngwino ndere Aline yari hafi nawe kugira imyaka 11 umuto wa Ste Rwagasana na De we yari amaze kuzuza imyaka 9 akaba ariko n'abandi sengeneza banjye nubwo abana ba Theodore Mutabazi nabo tutamenye amaherezo yabo mukuru yari afite imyaka 8 Uwineza Alice yaravutse mu kwa kabiri 1988 umuto umuhoza Mutabazi Marie Noel bitaga ku bwayo yeka ko nariho niryo ryonyine azi kuko ahandi nk'aya muhamagaraga yari amaze kugira imyaka 3
agasaro kaburaga
wambwiraga mu kanya yuko se w'abana agiye mu Rwanda kubashaka kabona nakamekara kashubuye kurokoka amakuru umugabo wawe yakubwiye nayahe
mukuru yambwiye nuko bari bageze aho bajya mu cyanya cy'inka muri za risonga hanyuma rero baza guhunga bagana ku Burundi. Ariko mu guhunga nta mbese baha abo yabashije kubonana nabo bamubwiraga ko Theodore baramubonaga ari kumwe n'abana harimo n'abakuru byagaragaraga ko bose atarabe. Ariko nta igihe cyo guhunga kigeze babaye nk'abacitse mu gikuba nta bamenye ngo uyu nguyu yanyuze iyi nzira, uyu nguyu yanyuze iyi nzira. Usibye ko abenshi ababasha baganaga meza komine Muyaga, ni ukuvuga baciye mu kibaya cya Kikiri kiri n'ahantu hahingwaga umuceri, hari benshi bahazi. Bakomeza muri iyo misozi baza gutunguka za Mbogo, za Ramba ndetse muri komine Muyaga. Ndetse ariko inzira yabaye iyo ngiyo, usibye ko burya abantu benshi iyo bahunga ntabwo yatekereza umwe anyuraho undi akanyuraho undi akanyuraha. Nibaza ko hari n'abadaho muri icyo giturage bahagumye, ntabwo nzi neza gusitine rero umuntu yafata niyo ngiyo igana komine Muyaga ya kera, abamutse barusikiye muri Ntega.
Ku buryo wigeze unyarukira mu Burundi gushakisha kugira ngo urebe niba hatari umubyeyi waba warabakiriye hakurya iyo ngiyo?
Ntabwo njye nagiyeyo, ariko hari mubyara wanjye wigeze kujyayo ajyanye n'undi muneze jenoside ikirangira, barajya mu nkambi barashakisha, nta muntu babashije kubona, nta n'amakuru yanjye babashije kubona, ariko bari bagiyeyo.
Hari indi miryango itanga ubufasha wigeze witabaza muri iki gihe cyose kugira ngo igufashe gushaka ababana?
Nicyo kintu cya mbere umuntu akora. Umugabo wanjye mbere yo kuva mu Rwanda yari yakoresheje, yari yagiye kwiyandikisha muri Croix Rouge nyine ashakisha y'i Kigali, hanyuma na hano nanjye narabikoze muri Croix Rouge ya hano. Ariko sinzi, ntabwo nshaka kubatera ibuye, ariko ntabwo nzi uko babigenza, kuko ntibahakanira umuntu, ntibamubwira bati twababonye aha n'aha. Nyuma yaho, nyuma y'igihe, umuntu yarambwiye ati komeza ugende ubaze ubaze aho bigeze. Ndagenda nsanga birasa nkaho nta n'amadosiye ahari bagifite, bakakubwira ngo ngira wandike ngiye muri serivisi ya tracing, barambwira ngo abantu batazi ngo aho bari bari ngo nyuma ya 96 ngo abo ntibabashaka, ngo nta bushobozi bafite bwo kubabona. Hari ikindi gihe nagiye i Burundi, ariko nyuma cyane, kuko abantu bari bambwiye batujye hariya kwa Magi barangitse yazagana kuri Tanzania, batafite ukuntu akorana n'uturere twinshi, hari abana bavuye mu Rwanda nabo bayarakiriye. Iyo ngiyo ndi Bujumbura, nafatiyeho umwanya njya ibyitwa IFC, njyayo rero kudangoresha bahantu banyakira neza rwose. Nari noherejwe n'umuntu wo muri HCR Burundi Bujumbura, bafata amakuru yose, nuzuza impapuro zose, noneho bati rwose tuzagushakira igisubizo. Muri Tanzania dufiteyo amashami, hehe dufiteyo amashami, kandi nibyo koko? Nuko ndategereza ko bazanyandikira, bazagera bigeze aho ndandikira, ntibasubiza ndatelefona. Icyo telefone zarahendaga cyane, WhatsApp yoroheje ibintu. Nuko barambwira ngo nzongere ngo mbyuzuze, ngo mbibahe, ngo dokima baraho, ngo dosiye barayibuze. Numva nyine ndavuga se umuntu yakubwira ngo yabuze dosiye nk'iyo ngiyo, ni nk'abahungu ruti ngusigiye abana banjye bamishire, wagaruka akakubwira ati sinamenye uko byagenze. Nanjye se numva ko ntabwo nabuseriye babishyiramo, ndabyihorera. Ariko cyane cyane Kigali cyanjyanye i Burundi, hamya twari nari nabonye hano mu gitaramo nari nakoresheje cy'umurundikazi wakoze mu nkambi muri Tanzania. Noneho arambwira ati igihe cyo kuhunguka, ati byo rwose ni ibintu nihagarariye. Ati deja mu nkambi imiryango yafataga abana ikabiyandikishaho, bakaba batanu batandatu bitwa ko ari ababa, ariko mu by'ukuri ari nko kugira ngo babashe kubona iposho rihagije. Bajya gutaha bakakomeza nanone bakabaha intambi ingana n'uko umuryango ungana, ngo bagera ku mipaka bakaba bamaze kurengaho babaha ibyo bagomba kubaha ngo bakababwira bati ngende ntacyo dupfana namwe twabanaga gutyo gusa ariko nta kintu dupfana nyine ukumva nk'umubyeyi ugahita wibaza ati ngende harimo umwana wanjye harimo umuturanyi harimo umuvandimwe ukibaza rero kubwo ngubwo aho ku mipaka hose anyanyagiye utwo twana twirirwa tuzerera twitwa twa mayirobo kandi byose byarateye n'abari babakiri numvaga nshaka kumenya niba nk'iyo hase nk'iyo yese batakora ikintu ku buryo nibura bagerageza kumenya imiryango yavuye mu nkambi bari ninji yari bangahe bakareba noneho bari kumwe ari bangahe bamenye nibura abari aho ngaho bangara kuko usanga abahenshi bambaza ngo ese ngo ukeka ko muri bangahe harimo icyo kibazo ese ukeka ko biki biki
Agasaro Kaburaga
unyemerere nkubaze wagiye hirya no hino ushakisha abana bawe wifashishije imiryango mpuzamahanga inyuranye nk'uko avugaga mu kanya ariko simbwira kubera iki wahisemo noneho kuza ku ijwi rya Amerika niki wizera ko tuzagufasha kurusha abandi
nukuvuga ngo ubundi nanjye nakomezaga kuvuga hose nagiye ngenda nahavanaga nk'umwanzuro ko ingo za ziri nk'uko nabivugaga kuri iyo mipaka y'i Burundi ndetse no muri Congo ubwo nagiyeyo nahavanye ubuhamya yuko hari abana b'abanyarwanda bari mu ngo hafi ingo za Goma za Masisi zarimwo abana b'abanyarwanda badafitana na hamwe handitse birwa bakora akazi nyine kaboneke kose ndanarabwo mu kifuzo cyane abantu bame ikintu gituma nzenguruka izo ngo zose bame ikintu gituma nzenguruka iyo misozi yose ariko urumva nubwo nagira ubushobozi bw'amafaranga ndashaka kuvuga ngiye ku giti cyanjye sinabishobora kubera ko nzi ku ijwi rya Amerika ari radiyo yumvikana ahantu hatari hakeya kandi abantu benshi bayitega amatwi cyane cyane iyo mutangije ibiganiro nk'ibi ngibi abantu benshi iyo randevu ntibacika avuga rero ni rwa rugendo ntabashije gukora n'amaguru ntajyaga no kuzarangiza hari igihe ryashoboka imana ibishatse yuko ijwi rya Amerika ryangerera muri izo ngo zose ufite amakuru akaba yayaza
niba Adine ngwino ndebe akumva niba Nadege Rwagasana akumva niba Alain Flavien mudacumura kumva babwire icyo ushaka kubabwira muri kano kanya niba bakumva
naramutse banyumva icyo nababwira ni ukubona bana banjye rwose aho muri hose mukomeze mukomere sinigeze na rimwe sinzira sinigeze na rimwe ngira ikindi kintu nkora kuva naburana namwe nashakishije nacuritse imisozi ncurura indi na n'ubu ngubu nta bundi buzima nagira ntari kumwe namwe cyangwa ntaramenya amakuru y'uko byabagendekeye rero ubwo ngubwo namwe bishobotse aho mwaba muri hose uko mwaba muri ho kose mubashije kugira umuntu mugana genda ntibyaborohera ariko mukoresha ubwenge bwose nzi yuko niba atari kubera amahano yabaye n'ingaruka zishobora kubagiraho bodezi ko mwari muzi ubwenge nubwo mwari bato ubwo rero bibondo byanjye rwose ndabinginga kugira ngo niba hari ukiriho arebe uko yatuma arebe uwo yagana arebe uwo yakwinginga kugira ngo tumenye uko ibyanyu byabagendekeye bibaye ngombwa mwashaka uko muvugana n'ijwi rya Amerika cyangwa uwabagerezaho ubutumwa hari amahirwe menshi yuko abantu benshi bumva ijwi rya Amerika hataburamo n'umwe wemera kubafasha kubasha kugezayo ubutumwa bwanyu
Madame Beatrice Mukamuri ndwe ndagushimiye cyane kandi ngukomeza ngushimiye kano kanya wahaye ijwi rya Amerika no kuba utwizera tuzakomeza tugutumire muri kino kiganiro tugufasha uko dushoboye gushaka abo bana bawe
urakoze cyane Venuste nange ndanezerewe ubwo nibyo kubashimira kubera ko ubutumwa nk'ubu ngubu baravuga mu Kinyarwanda ngo uwanga gutenguha atuma mukuru ubwo rero mu maradiyo yumva n'abanyarwanda ndahamya nkomeje kwiri mu zumvikana cyane ubutumwa bugezeho bwari bukwiye kugera urakoze
Agasaro Kaburaga
kabonetse
agasaro kaburaga kabonetse hashize imyaka 29 Festo gatarabibwa utuye mu cyahoza ari komini Nyabisindu mu mudugudu wa Kigarama atandukanye n'umwana we Marceline Kamunazi dore ubutumwa yampaye asaba kuza umuhera umukobwa we ndamutse mubonye
nuko muhumuriza ukambwira ko abagiye bazihari ndetse n'abavandimwe bahari turamukunda byo birarenze kandi nari kubiye yuko namwisigaye nyogokuru kandi nyogokuru yarankundaga mbona ko n'uwo mwana rero atagomba iryo zina ritagomba kugenda gutyo gusa nanjye nyisigaye nyogokuru yarankundaga nanjye mwana ndamukunda
nyuma y'amezi arenga abiri mushaka naramubonye nk'uko nabibasezeranije mutega amatwi ikiganiro twagiranye mumfashe kumwakira
alo
Allô?
Oui.
Mbese ni wowe Marceline Kamunazi?
Oui, mais
ça fait longtemps. Ariko, kandi nyine nshya onika
yamazina. Ninde tuvugana?
Marceline François?
Marceline François?
Effectivement, je
pense. Ni koko, ndezi la Kamunazi ryari ryanje.
Murakoze nitwa Venuste Nshimiyimana, mpamagaye ndi kuri radio Ijwi rya Amerika. Mbahamagaye kubera ko mfite ubutumwa nshaka kubagezaho.
Oui.
Ngufitiye ubutumwa nahawe n'ababyeyi bawe bari mu Rwanda.
Mes parents.
Ababyeyi banje.
Yego, ababyeyi bawe.
J'ai été adopté.
Ariko nabonye abandi babyeyi nkiri muto.
Donc j'ai plus de toutes nouvelles.
Nta makuru ufite ababyeyi bawe?
Ben, j'ai des parents ici.
Ben, ababyeyi hano mu Bubiligi.
Ufite ababyeyi mu Bubiligi, ariko ufite n'ababyeyi bandi mu Rwanda, mbese waruzi ko ufite ababyeyi mu Rwanda?
Oui, je sais que je suis né au Rwanda, oui.
Comme mes parents.
Je suis adopté de là-bas. Papa wawe waduhaye uburenganzira bwo kumufasha kugushaka yitwa Festo Gatarabibwa yatubwiye ko yaguhaye umuntu wari gatagara mu kigo gifasha abana bafite ubumuga kubera ko yizeraga ko wakwiga umwuga wazagufasha mu buzima kandi ko kuva yakujyana kagusigayo atigeze yongera kumenya amakuru yawe.
Moi j'étais aux Érythrées.
Ariko jewe nari mu kigo cya Érythrées.
Ariko yatubwiye ko atariho yifuzaga kukujyana. Yari yifuje ko wajya mu kigo cyakira abana bafite ubumuga kigatagara kubera ko niko yabimbwiye ngo wari ufite ubumuga ku kiganza cy'ubumoso ariko nyihanganire kukubaza byinshi. Wambwira niba ari wowe rwose Kamunazi nashakaga kandi maze kukubwira ibimuranga ku mubiri?
Oui, j'ai effectivement une absence
congénitale. Nibyo, mfite ubumuga ku kiganza cy'ibumoso. Uko navukanye imbuto ebyiri gusa. Nari mfite izina rya papa n'irya mama. Ayo mazina ni izina ryanjye bwite nitwaga igihe nagereye mu Bubiligi.
Kamunazi ni mon nom de famille avec lequel je suis arrivée en Belgique.
Uko bivuze rero ndemeza ko uri umukobwa wa Festo Gatarabibwa utuye mu Rwanda umubyeyi umaze imyaka 29 ashaka kumenya aho uherereye uzakirana ibyishimo kukiriho n'ibyishimo bikomeye pe.
C'est fou parce que
Darien.
En fait
c'est quoi
toujours des contrats.
Oui, voilà, mais c'est un peu de
vie. Je sais pas, moi,
je vis. Je vois la comédie, c'est la comédie.
Tu es toujours vivant.
Ukubera ko bakubwiraga ko bashobora kuba barapfuye
bah en fait à cause du génocide
Je ne sais pas si je suis là.
Yasubiriyemo kenshi uko ari we kugende bwe wibaje ikigo cya Gatagara niba cyakwakira kugira ngo uje kwiga umwuga kandi ko yasubiyeyo agiye kugusura ko icyo gihari bwo yabwiwe ko wagiye mu Bubiligi ugahabwa abandi babyeyi bashya
safe
uko biri birashimishije cyane
C'est un homme courageux. Grâce à eux. Et je suis en bonne santé. Quelle chance. Après autant d'années.
Nibyo mvugana kenshi na papa wawe kubera ko yaramfashije cyane kugira ngo nshobore kukugeraho uzi ko yari yarambwiye ati rwose nubona umukobwa wanjye uzamubwire ko mukunda kandi ko atari genye n'umukunda ko twese tumukunda ndakubwiza ukuri ntewishema no kuba nshohoje ubutumwa papa wawe aragukunda cyane kandi n'umuryango wawe wose uragukunda
En tout cas, si vous l'avez là, bientôt.
N'abavandimwe bawe turavugana bose bameze neza. Yego, ufite abavandimwe ndumva ufite basaza bawe batatu, bakuru bawe babiri na murumuna wawe umwe. Ugomba kuba uri uwa kane mu bana barindwi. Kubushake bw'Imana bararukutse. Igitangaza.
C'est du renouveau en fait.
Nzabashyira inkuru nziza ko nakubonye. Hari cyo wifuza se kubantumaho?
Que je les aime beaucoup.
nous avons des recours pour les chats. Parmi connaissons les chats, les nanas. Alors, on a beau. On a un moment. Nous avons des recours pour ce schéma de promener quoi on a un moment.
Je suis fière et honorée de faire partie de cette famille pour qui je n'ai aucun reproche, surtout pour mon papa.
Nibyishimo kubana bose bashakisha ababyeyi batandukanye nabo no kubabyeyi bose bo mwisi bashakisha abana babo ubutumwa umpaye nzabushyikiriza ababyeyi bawe naho ubutaha.
Merci beaucoup.
Ndagushimiye cyane.
Je pense qu'il y aura pas mal d'enfants qui auront besoin de
hari abana benshi bakeneye ko mubafasha.
Nimwebwe dukorera murakoze mugira umugoroba mwiza.
Bonsoir.
Umugoroba mwiza.
Agasaro kaburaga. Kabonetse.
Nkuko umugani w'Ikinyarwanda ubivuga ngo uwanga gutenguha atuma mukuru nahise mpamagara Festo Gatarabibwa ndetse n'umufasha we mbabwira ko nabonye umwana wawe.
Hello.
Oui, ni muzehe Gatarabibwa?
Yego.
Muzehe Gatarabibwa wiriweho ni Venuste Nshimimana hano ku ijwi ry'Amerika.
Niwe neza.
Wiriwe ubutumwa wari wampaye nagira ngo nkubwire ko nabusohoje nari ngufitiye inkuru nziza.
Nukuri rwose tutega amatwi.
Nari ngufitiye inkuru nziza umwana wawe Kamunazi Marceline naramubonye.
Nukuri rwose yanshimiye rwose kandi
ndabishimiye. Yego.
Neza rwose kandi
uziko wari wambwiye ngo nimubona nzamubwire ko mukunda narabimubwiye nawe arambwira ngo arabakunda cyane.
Imana ishimwe cyane rwose kumukunda zo ndamukunda kuba nongeye kumwumva n'ibikomeye cyane n'ubumva ko yabonye.
None uwo mufasha wawe nyina umubyara ari hafi kugira ngo nawe umumpe mubwire iyo nkuru.
Umufasha wanjye rwose mukasa kaba Alfonsi nari nawe nyina w'umwana turi rwose reka muguhe.
Murakoze.
Yego ndakumva.
Amakuru yanyu umubyeyi?
Yashimye Imana rwose.
Nagira ngo mbabwire ko umukobwa wanyu Marceline mwari mwasabye kubafasha gushakisha namubonye arabasuhuza ameze neza.
Yego Imana ihabwe icyubahiro rwose ibafashe kwishimana natwe.
Muzehe Gatarabibwa umukobwa wawe Marceline yambwiye yuko yifuza kuzababona mukaganira. Ngaho rero mukomere kandi mugire umunsi mwiza.
Mbanya kubaha rwose mugize neza namwe mukomere kandi Imana ikomeze kuba mu ruhande rwanyu. Nagira ngo munyume akanya gato nshimire iby'Amerika byadufashije muri iki gikorwa cyo gushakisha Imana kugeza tumubonye.
Urakoze nawe kandi umunsi mwiza.
Umukuru rwose kuri twese umunsi mwiza.
Agasaro kaburaga kabonetse.
Mu kiganiro gitaha nzahuza Marceline Kamunazi n'ababyeyi be n'umuryango we abantu bose bamfashije kumugeraho barimo maître médiatrice ne namuha Marie Aimable umurerwa n'abandi batashatse ko mbavuga amazina mweshe abafite umutima wa kimuntu n'uwa kibyeyi mweshe abafite amakuru kuri Emmanuel Uwimana Lucie Ingabire Alain Flavien Mudacumuha Nade Juwase Rwagasana na Aline Ngwino Ndebe ni muyaduhe agasaro kaburaga mudufashe kugashaka hamwe na Carole Gusberg ungira inama muri iki kiganiro mbifurije amahoro mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Agasaro kaburaga.
Agasaro kaburaga.
Agasaro kaburaga.
Agasaro kaburaga.